phela nakusuka idust phansi anekho ubuye ngithi book phansi njengoba ubona ngigcwele i-first stand wangibeka rough ngifaka i-first trap mawuhamba nathi fana chest up sokhohlwa yini with the leveled up mabayi 5 mpele ngithatha bayi 3 mabayi 3 mpele ngithatha bayi 2 akayi 1 mpele ngisheshe ngiyisuse mawuhamba nami ungazitholi ubuza ngoba la kuyashesha ukushuba ezami zonke azwani nemikhuba usakusuka zuvele ziwukhuze zuvele ziwukhuze usakusuka zivele ziwukhuze zuvele ziwukhuze phela la kusuka idust phansi anekho ubuye ngithi book phansi njengoba ubona ngigcwele i-first stand wangibeka rough ngifaka i-first trap mawuhamba nathi fana chest up sokhohlwa yini with the leveled up mabayi 5 mpele ngithatha bayi 3 mabayi 3 mpele ngithatha bayi 2 akayi 1 mpele ngisheshe ngiyisuse mawuhamba nami ungazitholi ubuza ngoba la kuyashesha ukushuba ezami zonke azwani nemikhuba usakusuka zuvele ziwukhuze zuvele ziwukhuze usakusuka zivele ziwukhuze zuvele ziwukhuze
lasizomosha sozatha bonke abakhona
cause nanka udira from around nanka wants the black and my baby's happy now yithi futhi mfana siphethe indawo yithi futhi mfana siphethe indawo uya again cause nanka udira from around nanka wants the black and my baby's happy now yithi futhi mfana siphethe indawo yithi futhi mfana siphethe indawo uya again
I ever